records.
They get beats, baby.
Nalinga umepima we, wata kitambo umechina we. We mto umechacha we, umepaga we, unavimba we. Nasikia unatoa, unagawanya, unakoboa na kusagana. Hadharani matusi unatukana. Oh my god, unarana eh? Kimbau mbau, nimekushuka, dharau rau. Kigeu geu, nimeumbuka, nyangau ngau. Ukipita home na kuzoom zoom zoom na kuona kama gari bofu. Inawaka linazima lime boom boom macha kuleta mbofu.
Wajizi ulivyo kila moja na tamani. Kile za kupotezea pale akikiona chandani. Kime chacha
tembea dina waganga, walikupigia nyanga. Mala wauza kalanga, unajiona kwini, kumbe mshamba. Umekonda, umebaki mikongoro, umezeeka, tembelea Kongo yo. Ulipenda kulicheza ndombolo, unakata, unashanga, lo. Kifuani ndala mbovu, unalolote, sidilia zinakusefu. Wacha mapepe, una makovu, kama yote alafu unajiona. Ukipita home na kuzoom zoom zoom na kuona kama gari bofu. Inawaka linazima lime boom boom macha kuleta mbofu.
Wajisikia ulivyo kila moja na tamani. Kile za kupotezea pale akikiona chandani. Kimechacha.